gwe bubaka eri wamala gwe yawa mukwano gw'ekityo abutwale eri muganzi we Viola Bitamani Bwongo nzaaliwo bukuddiramu olwaleero bwali bugamba bwe
kityo bw'obanga otuuse era yebulange ondabire nnyo Violet timutumidde bambi omuwe n'akafaananyi kano bambi alabengako Viola mbenga mumeme nange mubenga mumeme alina kabiri Violet akayoyofu bambi okokosa akayindo akalalo ko switi wezijukira erinnya lye okulyogera mpomerwa kalende koyo nganzani koze ddalunga lyerize
mubulire nti ebulaya bawala banja balungi naye tekimutisa Viola malaika wange gamba Viola timwagala gamba Viola akumendidda kubanga nange jendi mukumiddo bwezikwa kasite ebulayo myezi ebibuuzo mbituule kansubira okubiita tugabaali banyambye mukakase nti mwagala talowooza nti ndingisa Viola nsiba ku mmeme atera yansula ku mmeme nze nzikiriza okukyuka nakyekyo kimugambe ategeere bambi bye nasuubiza saalimba tewali baalinnenya kasita Katonda y'omu sifa kubayengesa ŋŋambo wabula Viola gwe nfaako mubuulire nti ebulaaya bawala banja abalungi naye tekimutiisa Viola malaika wange gamba Viola timwagala gamba Viola agumendidda kubanga nange jendi mukuumiddo bwesigwa la 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 kityo bw'obanga otuuse era yebulange ondabire nnyo Violet timutumidde bambi omuwe n'akafaananyi kano bambi alabengako Viola mbenga mumeme nange mubenga mumeme mubuulire nti ebulaaya bawala banja balungi naye tekimutiisa Viola malaika wange gamba Viola timwagala gamba Viola agumendidda kubanga nange jendi mukuumiddo bwesigwa
eri wamala dead but still respected.